Tempo has reached critical level.
But my new baby come in my heart, devoted like I am a religion, a religion. When I hit the road, other babies want to come and stay, but I give the one touch and made them go.
turatangiye ni ukuvuga tuza dukomeza twebwe nk'uko bisanzwe ni 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2 ku bari mu gihugu cy'u Burundi, 104 n'ibice 3 ku bari mu gihugu cy'u Rwanda. Wamaze kubyumva ko tayari kakanye ko gususuruka umusore wanyu Ernesto Mbampari. Harabadukurikira kuri Facebook no kwandika VOA radio yacu cyangwa se ukajya kuri @ radio yacu voa.com. Ubundi hasigaye
she like it how I like em. Slim Jim, big bomba.
Mwita Magnum ni wudutangira ikiganiro cyacu. Njewe nicaye njye wundi kwanza mba nicaye mu myanya y'icyubahiro muri saro, ariko mu gikoni hari undi muntu. Okay. Niwe out of the weekend, that was daddy. Banza kwanza wahe kuli mix. Gato mumbi njewe nchachi. Kimu niwe boss.
I'll be good boy. We solve past questions.
Avavuga ngo my baby, hey, ariko ni my baby. Bamwita Magnum ni ndirimbo navuga ko imeze neza cyane muri iyi minsi. Reka tuzamuke gato na Bruce Melody aka karirimbo reka ngatura abantu baryohewe na weekend. Weekend ya mbere yuko haryo ubwo
skari mu bibi yari yakozwa. Ni ya mbere ni ya kabiri.
Haryo
bibi. Akongera ko iyi day ni ya mbere one.
Okay. Sindo mami, sindi no musinzi. Narayenwe yebita sanswe. Nungu kinchuti. Nasiza basinze kwawe yitwasinze usibi bazo bituhuje hey ama fakire arayanje naguze cyane nasengereye ama faranga ni ashiraga najaga kujuma nkabika. Kinya waherereye mu bice bitandukanye byo mu Rwanda no mu Mwese mukomeze muryoherwe n'izere yuko ukwezi kwa cyenda kurimo kurabafata neza cyane, ariko mujye mwibuka ko iminsi yagiye ari abantu ngo bagitekereza batiri kubarata ugasanga umuntu aravuga ngo ariko ngo hari gahunda nzakora. Ehe mosherami, amezi yagiye dusigaranye amezi atatu, so barakubwira ngo cunga sana ngwe kamwe kandi nzikora imiryinshi umugabo. Give it to me,
meza kusama fabire ayanje naguze cyane no singere mama faranga miyashiraga najaga kucuma
wawe twasinze kusibi bazo bitubihuje
Kumizi na kaunda zizpiki Amerika umusiri wanyu Ernesto ni umukumizi kumba. Of course yu musina wakondi kufuga nje njine.
Yeah.
Himu arahawa eh. Reka kwanza nisuri za wanu barimo kutukwere kakoba zukuriche kuri Facebook. Kwa harimo ufiti ne Marceline. Akaza Ejide ndere imana kutoka Buja. Changa se Iburundi. Hari Edgar Muyoboche. Hari Pasi Bless. Eh oh my god. Hariko mamaze kuba benshi. Abantu badukurikira bataja wakura haka shingika. Abantu ndabakunda fana bya hatari eh sigendo mufana wanyu bya hatari oh my god liri kanyabwero niba ndisomye neza hari Diana Aki hari Gael Kaze Ervin Fari oh my god shaba bose bose barimo rakomeza kutwirika barimo rakomeza kutwirika urukundo Kakarini mbaka jego kuri chera oki majia kutuzamurira ntabwonza kariko ariko turakaba tuye by the way turakaba tuye ubundi ngaruke nzambabaza ikibazo haga mfite ikibazo nkeneye igitekerezo cyanyu nanyu mungire inama kwanze
Marina tabarondi mwana afite foto yawe kugitanda kandi yakubonye la gutinya wajiranga bonye shaitani Marina mwana ragukonda wa 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 utabunda kwari shai Marina wa 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 masuta mugira hai kuko
Kimu, what you say?
No.
Bamwita Marina. Ndumuka kuri bakuzavuka mu Rwanda.
Marina ndumva.
Ariko buri yitwaga Marina kabera yindi ngo ni Marina.
Hari n'ukuntu nyine kwa kuni natwe tugeze mu mahanga. Amazina hari ukuntu natwe nkiyo bakwita kimenye ugere
kwa ngo ni Kimenye.
Okay. So na Marina buri ni kwa kundi.
Ariko ngiyewe nari kuze ngiyewe banyi Ernesto na buri gize dihindo.
Oh yeah, nawe.
Shy. Marina, wow, 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 why? Masuta mukira hai, kuko.
Mungita Marina ni utugeze kuri kano kanya ariko turacyari nyina mu kiganiro cyacu ndacyarimo kugufasha gususuruka ni Ernesto ndetse na Kimu turimo turagufata neza radio ni imwe rukumbi ivugira Washington DC ikumvikana mu rw'umiso z'igihumbi ndetse na handi hose radio izwi rya Amerika aka kariri okay twageze mu batwageze gati Bujumbura naho
ngiye na manda kubona kandi nawo kambona ukamunyiweza ngiye gusuma Chushaka kunuma Kani niwe wenye ne Wamuna muta mugitono Uisanga ushaka ko Tufata nyuru gendo Dete mumaso yawe Agusoma nguru kundo Dete mumaso yawe Agusoma nguru kundo
Wow, akarimba kitwa ndabibona.
Akanifitaho cyane. Aho mbese ni akakanga kana kahe wa.
Unakunze. N'umwana uri kuzamuka mu gihugu cy'u Burundi, no?
Ari Bujumbura se?
Eh, ndeshaka kuzaba manager w'abahanzi kazi.
Uyu gomba no kubikora nago akwita akazi ubusa abana bafite ijwi.
Mu Rwanda no mu Burundi, no? Mwamaze kugera muri mudu ikiganiro neza ndetse na ma Facebook page yanyu mwamaze kuyafungura niba mwamaze kugera no kuri Facebook yizwi rya America ndetse no kuri Facebook yanjye bwite ugeziwe Ernesto mujeho mureba akabazo nababajije ndimo kubabaza ngo SK namwe mumbwire tuganire iyo ugiye gukunda umuhungu okay abona abakobwa iyo umuhungu ari kugutereta ugiye kumwemerera nituhe tuntu dutatu ugenderaho kugira ngo umwemerere abahungu iyo ugiye gutereta umukobwa ibihe bintu bitatu ugenderaho mumbwire ibitekerezo byanjye ndabikeneye ariko reka mbere kuri Kim
nizwa hamwe icyo kibazo ntabwo twemereye kugisubiza kuri radio wangu
Imenya makuru okay ariko mwego mutagire mu bibitekerezo mugiye mu mushire wo commentaire mumbwire iyo ugiye gukunda umukobwa niba uri umuhungu cyangwa se ugiye kumutereta nibihe bintu bitatu bya mbere urebaho urumva none iyo uri umukobwa ugiye kwemerera umuhungu nibihe bitatu genderaho
byangombwa bitatu bya mbere
hari abari butubwire ngo umutima se mwe muri abo mutima
oya umutima se nubundi ninjoro ugiye kuryama ntago urya
Kimo ako karimbo kagiye gukurikiraho buhagaritse kwanza iyi ndirimbo ni y'umuhanzi kazi afite inkomoko mu Rwanda no mu Burundi no mu Bugande mumbabarire afite inkomoko mu Rwanda no mu Bugande bamwita Lilian Mbabazi numwe mu bahanzi kazi navuga bakoze amateka cyangwa se inspiring abana bari kuzamuka mu Rwanda no mu Burundi yagarutse rero no mu mudiho wa Kinyarwanda baramuzi cyane mu Rwanda no mu Burundi
ariko se n'ubu nasigaye ba mu Rwanda
yasigaye ituri i Kigali n'abana be ngo yaravuze ati reka mbe mvuye mu Bugande gatoya
Uganda yabonye ko rizanda
umva gato kuna karirimbo yise ndabivuze kameze wow
Abotubana Niba benzi ho
My God, nanje niba kuba kunda bihindutse cyaha wallahi noneho urumva bazanzirika
nanje cyo bita emotion
mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri kuba dukurikiye bari mu gihugu cy'u Burundi ijana na kane n'ibice bitatu kuba ari mu Rwanda ibitekerezo byaje abenshi rero batangiye kumbwira ibyo bagenderaho ngo iyo bari mu rukundo cyangwa se bakunze umukobwa bakunze abakobwa ariko abo ndi kubona benshi Christian ngo nde ngo ngiye ngo ndeba ngo umukobwa useka neza amaso meza na taye nziza wow eme ngo mukanwa heza
ngo uko bijyanye kuri
aha aye mise mbona umukobwa Gisele Gisele ngakunda umuhungu ngo ukora sport no kuvuga ngo uno muhungu ufite gatuza hey
nze narateri ngiye guturika tuzerekezi wanyu turagiye inyambo nabihogo imiryango izasabana tuhamirize bipinde birangire dutambukanye mu marembo kwabayumwe mugore wanjye Sherry wanje Mami kazi maledi Chibondo chanje Maso yenye na Baby baby
nuko nguko dukomeza nuko twavuye kwa Lilian Mbabazi watubwiraga ngo ndabivuze tutazamuka kwa Casanova cyangwa se Kasamanzi arakubwira ngo uri umwami kazati mu mutima ni wowe gusa ibitekerezo byo biracyakomeje kuza mukomeze mumbwire mwebwe iyo mugiye gutereta cyangwa se abakobwa bagiye kwemerera abahungu ni ibihe bintu bitatu mugenderaho byahata
ariko se ubundi no wowe tutagiye kure ubundi wowe ikintu cy'ambere ureba cyangwa se ikintu kimwe muri bitatu
ngiye hari ukuntu ushobora kuza hano uri umukobwa ukansekera urumva ukansekera nawe n'ukuntu amasara asekera ingahita mvuga nti aho ngaho aho komeza kuganira bakomeza kugenda bama ibitekerezo annunciata ngo ngiye ngo nkunda umuhungu ubaha imana ngo kandi uzi kuganira aho ngo ndumva najyamo tu kuko nange ibyo ngibyo ndabikora uwo bita Diane ngo ngiyewe ngo nkunda umuhungu wiyubaha ngo utambarira ipantaro hasi y'ikibuno
ibyo biracyabaho
Wow! Ibitekerezo byanyu birimo biradushimisha mukomeze mwohereze kuri Facebook page ni VOA Radio yacu niyo website niyo Facebook page ijwi rya Amerika cyangwa se Ernest ugeziwe uhatwandikire hose ubundi dukomeze twirwanirira ariko twongere twerekeze mu Burundi gato atubwire ngo paradise ngo paradise you know tujye muri paradise
mapenzi Yamenifika mpenzi mpenzi langu penzi kwako limebamba so let them say what they say at the end of the day we know my paradise let them say what they say you and I gonna build a story my girl in your love is my territory my girl you and I gonna build a story
look when I look in your eyes. Beautiful look, it's so good, it's so fine. Be my one, only one, and the only one till I die. With your love, you give me murder. Don't stop till the game over. Your mind, baby, come over. That's why I said, baby, come on. Let me show you international love. I said, baby, hold on. Let me show you my side of love. I say, yeah, mapenzi, mapenzi, yamenifika. Mupenzi, mupenzi, langu penzi kwako limebamba. So let them say what they say. At the end of the day, we know my paradise. Let them say what they say. You and I gonna build.
Bacera nakubwiye ko nzagengenda nkuvumburira impano, impano abahanzi bafite impano. Uyu munsi nakuzene n'uyu ngwi bita Madiba the classic.
Mwana njye nimba mbere mwumvise
Madiba mu Burundi bafite impano. Ameze neza cyane. Nakubwira ngo paradise kandi mu gashake nako kuri YouTube mu karere. Ndetse nakakandika wa mukobwa na wahereye ho mbabwira cyangwa se kandi twakinye mbere ku muhanzi kazi nawe mu Burundi kazi.
Ako nanone rero nabonye ukuntu abantu b'abana b'abakobwa batoya batajya batubwira ukuntu neza bimeze,
bazamura impano
zabo,
ari ukuntu tumubaryamira. Ariko nanone dukeneye kuzajya tuganira namwe bahanzi, mujye mutwandikira cyane cyane wenda kuba ari kunyumva ari abahanzi mu gihugu cy'u Burundi, nyaboneka mugerageza uburyo mutwegera, mutwandikire yaba ku ma social network, Facebook, Twitter, Instagram, kugira ngo namo no kuri email, kugira ngo tubashe kubona ibihangano byanyu ku buryo bworoshye.
Hose turiho kandi nyine bajye bamenya ko twese turi hano kubera.
Yes, turi hano kubera bo kuko mudahari ntago twahaba
se akazi kibuga nta mugati.
My girl, you and I gonna build a soul. Something much a moyo, si seme si peni kipenda cho moyo dawa. To me you are fine, to me you are cool, to me you are smart. Queen of my heart, best flavor that I got. With your love you give me murder. Don't stop till the game over. Your mind baby come over. I say, with your love you give me murder. Don't stop.
Turimo turagenda mu kanya dusatira ku musozo w'ikiganiro cyacu, ariko nayo nakubajije ngo ese wowe iyo umuhungu ukajya gukunda umukobwa cyangwa se kwakunda uvuga ngo ngiye gutereta ngo uriya mukobwa urana ngo ngiye gutangira ngo mwigishe nibe ibintu bitatugenderaho. Nabipostinze kuri Facebook nshaka igitekerezo cyawe. Nawe uri umukobwa iyo ugiye kwemerera umuhungu wa muhungu ngo agukunde cyangwa mukunde
neza, no no kwitonda kuko ndabona izi comment nyinshi kuri Facebook yawe bose bije kazumba
baravuga ngo hahiye
hahiye.
Muraza kutubabarira iminota yo iratugendana, ntabwo turi bubashe wenda kuzisoma zose, ariko mukanya gatoya ngira ngo kano kari mbone nako kanyuma ndaza kugaruka ndebe izindi message za nyuma cyangwa se izindi comment za nyuma. Ubundi hasigaye kuri wowe ushaka kureba ngo bimeze gute, uza kujya kuri Facebook ufyande like, ubundi unakurikizeho nawe duha ibyawe kubitekereza.
Little body dancing.
wundi no bita French Montana ari kumwe no bita Swelly bakubwira ngo unforgettable itugejeje irimo cyangwa se iratuganisha ku musozo w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi ndabona buri minota itatu gusa tugasoza ariko nkwifurize gukomeza kukubwa neza anje ngo kunda umuhungu nguvuga nka Ernesto okay ni atari cyazo cy'Ernesto nuko ari padiri rero buriya ariko nago hakimu
cy'umunyarwanda hari ukuntu buriya anje aba yabibonye ariko ni wa wundi bavuze ukunda abantu baterura ibyuma
oya ubwo ngo ni Gisele ni bavuze ngo akunda baterura ibyuma hari Gabriel wavuze ngo icyapa nuko amubona ngo akamukunda ngo akamwiyumvamo ngo kindi Serge na wingu umukobwa ngo apfako bari inzobe ngo arankurura wow okay aho ni sawa cyane Stella ngo umuhungu w'igikara muremure ufite akaboko na gatuzi
okay
aha ndabona ibintu byakomeye kimwe ngemvuyemo
kuko aho yaravuze ngo gatuza niho nsigari
gatuza na kaboko
nsigara
reka rero tubifurize gukomeza kugubwa neza ntimwibagire gukomeza cyangwa se gushikurikira gashegekanye kuri radio ijwi rya Amerika kugira ngo mukomeze gukurikira n'izindi gahunda ziryoshye tuba twabateguriye njyewe nari Ernesto ndetse imbere yanjye hari
Kim nanjye banyita Kim kandi ni mutanyumva ubutaha muzamenye ko boss yanyirukanye twabikoze kubera Ernest
boss atabyumva
nimuzabije
okay tuzasubira weekend time kumeze mukubwe neza
weekend nziza
Next 24 hours, she left her man at home. She don't love him no more. I want your mind and your body. Don't mind nobody, so you don't ever hurt nobody. Baby, go work your body. Work your body.
And you are unforgettable. Need to get you alone.
Now you want shoes. Just pop bottle in the pool.
I know. All I've been
Your mind.